Sio kawaida, umenifanyaje mwenzio? Na tena hata kama hujanishika, kama kuna baridi lote linaisha, joto linapoa.
Sababu kwa wengine si enjoy, even ndani uliweke ya ganini yo.
Sababu silewi,
I say your love imezidi utamu, wala siyo pipe mababo gamu. Mwenza kwa mimi silewi, mzuri umbo la mbara mwezi, ata kuchiti siwezi. I'm okay, 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 are you okay, okay, okay? Wanaotudisi ya watu wezi, tunaendana tena kinye mwezi. I'm okay, 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 are you okay, okay, okay?
Kwisha, kwako nimekwisha, siwezi kabisa,
siwezi,
siwezi kubisha. Kwisha, kwako nimekwisha, siwezi kabisa, siwezi kubisha,
siwezi, siwezi, siwezi.